ikiganza duserukane wowe ukize bose ubone mu maremo niyo manganya nici nicara mugabo ukaje mukwe Fiti kiguse
Yo, yeah, yeah.